Jalo saxabana amaqala Sengiyaphala izimbe ngakantombi sengiyayivala Themba la yakuthanda ma yini ungabona ukuthi We mama yakuthanda ma wonke la maflop ulami yawo Please ungangishiyi onginike thuba baby maybe ngashiyi maybe ngashiyi tage muso ungishiyi mama bungishiya ngeke ngaphi
Satan, yeah.